Freestyle Station.
Bigambo bibere bitono mu byogedde ne gubula asala akasera musituke tulabe kuba biri nze namwana akira katukulidde ku bbala lugafulo ku mubiri bbala ngoba muzibedde bakigala batulabira buli bubwengula tono basimanyi tolaba kamiro kasale mwattu bwenkuba amagamba gasira bakali banze bakuba ku mutwe nga nkuba amazzi gye nguliko lugafulo ekyennyanja nzavuba misinde gyakati nga siraba yangoba
jepita abatuuse bo bagamba ntibye nkuba
semapandali
jepita ikeyo mpulira bagamba ntibye nkuba
begaba mapandali
ntibye nkuba kastairo nga kaoma
semapandali
jepita ikeyo mpulira bagamba ntibye nkuba
begaba mapandali kate tura tobalemerako bampenze mbabature mbatuze yo kati sunda kakane bigambo balina bingi kambifunze yo ani yakugamba nsende kate ne siripira twakuwa tukuba oluzungu muvanacula ndaba bagoba tebanfuna tebali ku mukutu tebajja tuka tukuba kululo bakubasinjula nze interpreta pita kanzali miyatika pita ndikapenta mukala kata mukulu kutakirako kita musilamu ndi mucyamu wenkuwa mukalamu gye nina oyo ya microphone
jepita abatuuse bo bagamba ntibye nkuba
semapandali
jepita ikeyo mpulira bagamba ntibye nkuba
begaba mapandali
ntibye nkuba kastairo nga kaoma
semapandali
jepita ikeyo mpulira bagamba ntibye nkuba
begaba mapandali eno vasi ndi bize sijya jimba Sava Music tell them Mapandali Sabura tegaba mapandali Matabukira Bwebasa bama rapu nange nemba kabirira Sabuni mumazi kora batesi ne bakwerera Ubapa pankwa tampora kumaiki ndi wabura Wabura kwanjulira
Jepita abatuuse bo bagamba Ntibye nkuba
Sema pandali